Ngibingelele kubalaleli emakhaya beGood News Community Radio okhulumayo Constable Ubongiwe Ngcobo ngikhamuka khona lapha ne station saseVerulam SAPS samaphoyisa ngaphansi kwe-office laka communications lezokuxhumana. Namhlanje ngithe ake ngithathe lethuba ngithi ukuthi fahla kancane nje kuyisihloko esingajwayelekile ukuthi sikhulume ngazo. Siyalesibona imezivakashela imphakathi ukuthi abantu abaningi abanalo ulwazi oligcwele ngokuthi izimo ezinye ababhekana nazo ezenzeka kubona zisuke kuyizimo esezi-considered njengokuthi ziyi-crime kahle kahle, ziwubugebengu, into engafanele kube ukuthi omunye umuntu iyenzeka kuyena. So ngizothinta laphana kwisihloko se-human trafficking, or abanye bazoyazi nge-trafficking in person, lapho suke sikhuluma khona ngokudunwa kwabantu. So ukudunwa-ke kwabantu kwenzeka ngendlela ey'ningi ey'hlukene, othola ukuthi kuyenzeka nakuwena kepha wazi ukuthi sekuyicala leli elenzakalayo, sekuyinto sekufanele manje uyisukumele uyibike kubantu bomthetho ukuze kuzokwazi ukuthi kwenzeke konke lokho okufanele, njengokuthi kuvule icala, kube khona oboshwayo, icala li-investigate. So umuntu uzozibuza-ke ukuthi-ke eyini-ke i-human trafficking. So i-human trafficking ilapho khona umuntu kuzoba ukuthi uyathathwa, uyatransportwa, okanye uya-exchangewa or kushintshwane ngaye, okwenziwa imali ngaye asetshenziswe. So umuntu-ke usuke esuswa-ke lapho ekhaya lakhe la ahlala khona, ngokususwa ngeqhinga, mhlampe ngokusebenziswa kwamanga, ayise kwenye indawo, mhlasimpe kwenye i-province okanye kwenye i-country, lapho khona esuke ethenjisiwe into thizeni ngokuthi ukukhona into oyoyenza. Kanti uma usufika lapho, usufika awusenzi lento ebenivumelene ngayo, usube usuwenziswa enye into. So usually abantu abathathayo bathathelwa for izathu ezahlukene. Kungaba i-child labor, ukugqilazwa kwey'ngane, kungaba i-forced labor, lapho khona usuke uthathwa uyosebenza kanzima, mhlampe nje nyomba imigodi, mhlampe emayini, lapho khona uzosebenza ngokuthi uyikhandle kodwa ngaphandle kwemvumo yakho. Okunye kungaba i-sexual exploitation, lapho khona abantu besuke bethathwa beyokwenza imisebenzi yokunukubezeka ngokocansi, mhlasimpe uyodayisa ngomzimba kodwa kungeve ukuthi uvumelene nalokho. Abanye bayathathelwa for i-removal of body parts, lapho khona kusuke ikuthathwa iy'cubo zasemzimbeni wakho, ngabe zithathela ukudayisa okanye zithathela ukuthi zenze imithi. So zihlukene kakhulu izathu abasuke bekuthathela zona, cause abanye they go as far as ukuthi bakuthathe uhambe ufike ukhuleliswe ukuze leyo ngane ozobe usuyizala ikwazi ukuthi iyodayiswa. So abanye bayathathela ukuthi bayoba yigebengu, benze ubugebengu, uhlasimpe betshontshe umuntu athathwe, kanti awazi wena uyitshela ukuthi uyasebenza kanti usuyokwenza umsebenzi owokuthi mhlampe ugcine usuntshontsha okanye noma ibuphi ubugebengu nje abasobe bekwenzisa kona. So kwenzeka kanjani-ke lento ye-trafficking? So yenzeka ngey'ndlela ey'hlukene, cause nazo iy'ntswelaboya zisebenzisa amaqhinga ngaso sonke isikhathi ukuze zikwazi ukukulutha, ulutheke, ugcine usukwazi ukuthi wenze into ehambisana nabo. So they usually approach abantu aba-vulnerable. Mesikhulume ngamuntu o-vulnerable, so esesisho umuntu oyisulu, mhlasimpe umuntu nje noma ngabe umncane noma ngabe mdala, mhlampe osuke eswele ngaleso sikhathi, odinga noma yini. Imvamisa-ke kuyale kuba abantu abadinga imisebenzi abavamise ukuthi bathatheke, okanye noma abantu abathanda izinto, abantu abathanda ubumnandi, abantu abakhonze kakhulu impilo ephathelene nabangani, ibona-ke abavamisile ukuthi balutheke ngaso sonke isikhathi. So basebenzisa amaqhinga kakhulu, amanga, kungaba i-fraud, i-trickery, lies or scams. So ukuze bekwazi ukuthini baku-attract-e, njengoba bengisho ukuthi nje usually inkinga esibhekana nayo kakhulu ilapho khona abantu besuke befuna i-employment and job offers. So babona kakhulu amathuba omsebenzi kanti seku into engekho leyo benzela ukuthi bekwazi ukuthi bakuthola and ngaso sonke isikhathi uyathola ukuthi no le msebenzi akuyona imsebenzi obaseduzane nakini noma la ohlala khona kuvamise ukuthi kube imsebenzi ekude uthole ukuthi uyasuka uyosebenza kwenye iprovince okanye uyosebenza kwenye icountry so kuvamise ukuthi kube imsebenzi ekude kakhulu ekuqhelelene nakhona ekhaya la osuke uhleli khona so kuyenzeka bakuthathe ngokuthi bakuluthe bakuthathe ngamanga bakwenzela ukuthi ukholelwe kubona kuyenzeka futhi nangesinye isikhathi bakuthathe nge threat of harm or other use of force so lapho ke kusuke sebekuthatha ngendluzula okanye bekuphoqelele kungenzeka ukuthi mhlambe ukhonjiwe ngesibhamu ukuze uthathwe okanye usatshisiwe so akuhlezi ukuthi basebenzisa amanga ngaso sonke isikhathi zikhona nazo intswe labo ezikuthatha ngokuthi zikuphoqe mezikuthatha zikhombe ngesibhamu zikusabise zithi zizokubulala ugcina usubona na ukuthi hey engathi akukho ukuphunyuka la ugcina usuvumelana nakho abakushoyo ukomplaye ukwenze so basebenzisa ke indlela eziningi zokuthi bakontrole ugcine ukuthi wena nje usudansela isigcinci sabo uzwa ngabo so imvamisa kuyale kube mhlawumbe isikwelete singapheli mhlawumbe bakwenzelile something bakhokhela bese bethini uyabakweleta uthi ubasathe uyakhokha still isikwelete asipheli athi umuntu uyamkweleta up until aze kube ukuthi ukunikeza ama option ori indlela ongamkhokhela ngazo mhlambe lapho ke sezothina imkhokhele ngokocansi yabo into kanjalo so kuba isikwelete singapheli kwenye inkathi kuba ugodla ama documents abalekile njengo ID ngo passport cause kuyenzeka bakuthathe phela bekise kwelinyizwe uthi mawufika lapho bathathe your ID and your passport ungasakwazi ukuthi wena ukwazi ukubuyela back ekhaya ngoba usungesukwazi ukuthi ukwazi ukutravela ngaphandle kwawo lama documents kwenyikathi bayasebenzisa iforce ukukutreatnisha bakusabise ngokuthi bazobulala mhlambe umndeni wakho bakukhombise mhlambe isithombe somndeni wakho thola ukuthi benzile iresearch bazi kabanzi ngomndeni wakho bakukhombise sona bathi mawungawenzi ukuthi sizoqonda emndenini wakho izona indlela abavamisile ukusebenzisa kokunye basebenzisa nezidakamizwa uthola ukuthi uzothi ufika nje lapha bekisa khona baqalisa izidakamizwa usebenzisa izidakamizwa ukuze ungeke ube in your sober senses uhlezi kube ukuthi wena nje emzimbeni wakho kugcola izidakamizwa awukwazi ukuthi ubone into elungile nerongi uhlezi uyinto eyodwa uzokwazi ukuthi ni wenze lo msebenzi abasuke befuna ukuthi uwenze imvamisa lapho kusuke kuyisex exploitation cause basuke befuna ukusebenzisa ube isigqila ngokunukubezeka ngokocansi so the time uba ngaphansi kwezidakamizwa umzimba wakho ube ungasakwazi ukuthi ni uzilawule wona sokuthi ulawulwa izona izidakamizwa lezi abasuke begxisha zona okunye futhi bayaqinisekisa ukuthi nje bayakuvala ungakwazi ukuxhumana mhlasimpe nomndeni wakho ungakwazi ukuxhumana nabangani nanoma uba nje ozokwazi ukuthi akutholele usizo usually bakuphuca ifoni ungakwazi ngisho ukuthi ungathi uyareporter emaphoyiseni noma imaphi ama law enforcement agencies so ungazibuza ukuthi mhlambe abantu besifazane nezingane kuphela abavamise ukuthi babe yisulu zalobo bugebengu kanti cha akunjalo imvamisa kujwayelekile ukuthi izinto eziningi eziphathelene nokuhlukumezeka zijwayele ukuthi zikhonje ngakubona abantu besimame yebo bona usually most of the time baba ma victim however human trafficking does not only affect abantu besimame nezingane kungaba yinoma ubani ngoba bengishilo ukuthi umuntu ovulnerable kungaba inoma ubani ngaba iadult okanye ingane particularly umuntu ongasebenzi obheka umsebenzi mhlawumbe ufuna ukuthuthukisa indlela aphila ngayo umuntu ke osuke lowo evulnerable ongase abe senkingeni yokuthi agcine sezithola eseyiyona ke ivictim ye human trafficking. So imvamisa kuvamise ukuba intsha abantu abasebancane abavamise ukuthi abanye ba communicate okanye bathola abangani kuma social media mhla simple o Facebook o WhatsApp o Twitter njalo njalo. So abanye basuke befuna mhlambe bebheka uthando kuona ama social media kodwa ke begcine sebehlangana nabantu abangekho right abafuna ukubasebenzisela ukufezekisa idingo zabo. So most of the time kungaba inomubani ongazithola esengaphansi kwalesimo sokuthi hey nakhe ngathi useyabanjwa ke la. So ingakho ngisho ukuthi kubalekile ukwazi ukuthi if umuntu ebekwenzele something thizeni mase kokhisa akukho emthethweni ukuthi usengathi khokha nanoma ingane mhlasimpe bakhokhise ngokucansi mhlasimpe athathe nayo ke ID yakho okanye ipassport yakho. Kubalekile ukuthi wazi ukuthi lezo zinto kusuke ngasavumelekile ke kusuke sengekho emthethweni ukuthi umuntu angathi yena useyakhokhisa ngokuthini azithathele into zakho noma kwenzise into ongahambisani nayo futhi nongayithandi. So uzivikela kanjani ke ekuthenini wena ungazitholi usuba uyisulu sayo ke i-human trafficking? So ziningi ke into ongazenza ukuze uqaphe ngaso sonke isikhathi ukuthi hayi ungahlangani nalezimo ezikanje. So ukuthi ungalutheki, one, ungalutheki izinto eziza kalula. Uvamise abantu iyathanda impilo eshishayo. Ukulutheka nje kuqala okuyikona okuyinkinga. Ukufuna komsebenzi, siya understand isimo sezwe esihlala kulona iNingizimu Afrika ukuthi amathuba omsebenzi anqabile kubi kakhulu when it comes to i-employment la South Africa. So imost yentsha ihlezi ibheka imisebenzi ngaso sonke isikhathi. So umsebenzi nawe ke uzobe usubuka nawe ngokuthi is it too good to be true na. Kuyenzeka kwenye inkathi kuthole ukuthi ku-advertiswa umsebenzi owaziyo na ukuthi hayi awuholeli kangako mhlampe amazinga wokhola aphansi. Kepha uthole ukuthi kuyona ke i-advert leyo abayibhalile mhlasimpe iholo lalo msebenzi likhulu kakhulu ngendlela eyisimanga. So usually kusuke lapho ke sekuqala sekuwuphawu lo lolukhombisa ukuthi no akwazi ukuthi umsebenzi omncane kangaka ungakwazi ukuthi ukholele imali enkulu kangaka. Nokunye futhi sinalo ke umnyango u-Department of Labor. Ungavakashela kunoma imuphi oseduzane nawe ukuze uzokwazi ukuthi uvalidate bakuchekele mhlawumbe ama job offers especially outside of the province or the country. So lukhona ke usizo likanjalo ukuze ungagcini usuthi uthola umsebenzi kanti ke ubusubanjiwe sekuyiscam leso akusekho umsebenzi owutholile. So kubalekile nokuthi ni research umsebenzi lowo ngaphambi kokuthi uze uzimisele ngokuthi uzohlangana nabo abantu. Do your research, find out ukuthi ukhona mhlasimpe umuntu emndenini noma emphakathini oseke wezwa ngalelo gama lenkampani phambilini. So ucheke kabanzi ubheke konke ukuthi ngabe konke na kuyiqiniso yini, nanokuthi ikhampani if kukuthi iyakuofferisha umsebenzi mhlasimpe ibhale i-cellphone number kuphela. Usually ama-companies kufanele abhale i-address mhlampe ye-head office yakhona, ibhale i-email address, i-fax njalo njalo. Kodwa iy'ndlela zokuxhumana azibe ziningana, kungabi ukuthi babhala nje inombolo yocingo kuphela. Nokunye futhi ekufanele siqaphe ukuthi ngaso sonke isikhathi mesisebenzisa ama-social media njengo-Facebook nabo-WhatsApp, kubalulekile ukuthi uzijwayeze ukuxoxa nabantu obajwayele, communicate nabantu obaziyo, the more you entertain ama-strangers, ukhulume nama-strangers go-social media, ilapho khona uzovulela ithuba lokuthi nombani ocabanga ukuthi enze i-human trafficking kube lula ngoba ukwazi ukuthi axoxe nanoma imuphi umuntu noma ingasiphi isikhathi. So kubalekile ukuzigada ngaso sonke isikhathi, know your surroundings, abantu ophila nabo, waziwe futhi nakini ukuthi usuke ukephi ngasiphi isikhathi. Cause lokho kusiza phi na? Kusiza kuthenini, ngisho ngakuthiwa kukhona inkinga ekuvelele, mhlampe kuyaphela mhlampe u5 hours akekho ongakaze axhumane nawe, lapho ke sekulula ukuthi nisheshene isukumele indaba, ngobani kuzokwazeka ukuthi wena umuntu ongathuli isikhathi eside engazi ukuthi ukephi, umuntu ofonayo communicatorayo ukuthi mhlambe ukephi ngasiphi isikhathi nanokuthi wenzani. So mawusukuthi umuntu onyamalalayo uphinduthule, wenza ukuthi iprocess ibenzima kakhulu, ngoba ngisho kwamndeni wakho uzongazi ukuthi njengoba ungabuyanga namhlanje, ngabe na kufanele siyovula i-missing person e-station samaphoyisa sisho ukuthi mhlawumbe lahlekile, ngabe khona ingozi ekuvelele or ngabe ujontshiwe. So singakwenzela lokho ukuze sigweme izimo eziningi ezenzakalayo, nokuthi ke should it be that ikhona osekwenzakele, i-process mayiqale ngokushesha ukuthi ukwazi ukuthi kuphenywe, ku-investigate-we ngokukhulu ukushesha. So njengamaphoyisa ke sikhona ukusiza umphakathi ngaso sonke isikhathi, noma ingabuphi ubugebengu, ngisho ngase kuthiwa kuyona i-trafficking, kodwa noma ingabuphi ubugebengu ofisa ukubika nathi, sikhona ngaso sonke isikhathi, sinayo indlebe yokuthi sikulalele. Nanokuthi ngaqinisekisa nje kubalaleli emakhaya ukuthi should it be that mhlambe uke waba one of the victims uza e-station uzovula icala, ungesabi, kubalulekile ukukhululeka ukuthi uze station uzovula icala. Every police station sine office elibizwa ngokuthiwa i friendly victim room, elapho khona sikususayo lapha community service center sikuyise kule friendly victim room, lapho khona sisuke sikwazi ukuthi ukhulume nephoyisa okanye umuntu omthetho one on one, ningaphazamiseki, ungaziwo umuntu, ungabibikho umuntu ozozwa indaba yakho. So udouble kanjena siyale sithande nokulitreat-a ngobunono ngaso sonke isikhathi, ngoba sibalulekile isithunzi somuntu. Kubalulekile ukuthi umuntu odinga usizo umtreat-e ngokuhlonipheka kanye nokuba gentle naye, ngoba abanye abantu kuyenzeka ukuthi bagcine sebe ama-victims kanti badlule kwi-trauma noma ukuhlukumezeka okukhulu ngale ndlela, ukuthi kuba nzima nokuthi angathi uyaqala, uyakhuluma, uyalibeka udaba. Ngaso sonke isikhathi ke kubalulekile ukuthi si-reporte ubugebengu. Ungashayela inombolo yamaphoyisa okuyi-hotline yethu engavali ngaso sonke isikhathi, amaphoyisa uyawathola. Ngiyale ngithuke mengizwa umuntu ethi ucabanga ukuthi e-station kuyavalwa mhlawumbe entambama. Ngithi mina cha, i-station samaphoyisa asivali, so 24/7 noma inini. Ngisho ngathi uyafika uzosertifya ngabo 2 ekuseni, uyafika ulithole futhi usizo. Asivali, sihlezi sisebenza, ngoba kufanele kube ukuthi umphakathi siwuvikela ngaso sonke isikhathi. So ungashayela our toll free number which is 0860 10111, uzobe usuthola ke ubike udaba lakho. Okanye mawukuthi uhlala ngaphansi kwe-area yaseVerulam, ungakwazi ukuthi ufonele isiteshi samaphoyisa saseVerulam ku-032-541-5222. Nakunye futhi makuwukuthi ke i-landline down, sinayo ke i-backup, ungasithola kwinombolo ye-cellphone ethi 079-500-1242. 079-500-1242. Ngibonge kakhulu ithuba, msakazi.